Westsidemusicblog.net.
Muda Chris on the beat.
They call me Muda Chrissy. Yeah, boy.
Murati wa waka pandu kutavuzi. Murati wa waka pandu kutavuzi. Uya kwa kureka tonato kutavuzi. Wama keti kureka pureti kutavuzi. Hanaritono rona mamo ya nanyanda. Hanaritono rona mamo ya nanyanda.
Kashwara maravati, fateni samratwa. Kashwara maravati, na fateni samratwa. Kashwara maravati, fateni samratwa. Kashwara maravati, na fateni samratwa.
Mambo Lolo.
Download it from westsidemusicblog.net.
We'll start.